munaasabadii hadd le ka gadoon siiyay 100 arday oo baratay maadooyin shal gadiisan ee magaalada Baladweyne lanka gobade iyo ona hayeen dufcadii 2003 ee ku qalin jibiyay macad Ramadaan walina munaasabada goobroog iyo ku hayeen waalidiin ardayda bahad walbarashada iyo marti sharaf kale Ahmed Haji Abdirahman maamulaga macad Ramadaan iyo sharaxaad ku bi marxaladooyinkii hamar macadka
ee iskoolka sidaad ka wada dhareysantihiin asaastankii socda 2007 ee dufcadaha ka qalin jibiyay sida loo arabaabay hore waa 31 dufcadood ee tan 31 waa mid maanta aan u fadhinno sugootintooda ee sidoo kale tirahan marka la sheego inta ka qalin jibisay ilaa intii la furay iskoolka waa 2190 arday ee 2190 arday ardaydaas oo ka kala qalin jibiyay maadooyin kala duwan ee iskoolka lagu dhigo ee sida wada ogsantiin maadooyinka iskoolka ka baxa waa carabiga, ingiliiska, caafimaadka, kombiyuutarka, xisaabaadka, foundation course waxa la yiraahdo ardayda lagu dhiso ee iyo maadooyin inta ka sii duwan marka ardayda inta aan sheegay ee ka qalin jibisay waxay ka kala qalin jibiyeen maadooyinka aan carabaabay ee ardayda maanta aan u fadhino qalin jibintooda waa arday ka kooban 100 arday 100kaasi arday maadooyinka ugu badan ay dhameysteen waa luqadda ingiliiska maadada kombiyuutarka maadada caafimaadka iyo carabiga oo ay soo dhiganayeen muddooyin kala duwan qaarna sanado qaarna bilooyin kombiyuutarka oo kale waa ilaa 6 bilood maadooyin kalena sanad ama 2 sano sida ingiliishka oo kale
qaar kumid ah ardayda munaasabadda lan samay iyo waliba ayaa ku hadlayna dareenka kiisha iyo hono goofti iyo hakabandhigan kelimooyin iyo ku koobayan aqoonta tiidyo
imisan habeeyey hooyo urka ka hareertiyey hooyo iyo fooshay hooyo halis iyo dabaashay hooyo nafti iyo haneeyay hooyo naxariis sibsiyay hooyo
last word is reading is a habit that can make us all better person reading gives us knowledge and inspiration it makes us smart there are numerous examples of great people who emphasize on reading for good and successful life
الاخلاقيات التي تثر عليه لا اراديا فيصبح فردا راقيا باخلاقه اهميه العلم والتعليم للمجتمع ظهور مجتمع متعلم يؤدي الى التماسك والترابط بين افراد المجتمع
It refers to the succession from the past through the present to the future. A person lives his world within a time that is a expiration in the same matter. For 10 years ago, you were not the same as you are today, neither in your appearance.
وكل ما كان
مرتي شرفت وليبا همباليو اندرينا ارديد يوني معلمينتا معد كرملان
ما انتا وحا قلنجيونا يا ارديادو بدن kuwa soo dhameystay waxyaabo badan oo kala yani waxyaabo kala duwan maadooyin kala duwan qofkii dhameystay caafimaad kii dhameystay computer kii dhameystay english kii dhameystay arabi yani waa different aad u kala duwan yihiin waa number aad u badan sidaa darteed marka qofkii dhameystay computer macnaheedu ma aha inuu bartay computerka gudahaantiis oo wax badan ayaa ku dhiman
khayr Allah si hort intu waxa uu mahad celinaya oo kuni ko jira uu mahad celinaya Jannatul Firdaws aa Ilaahay ugu baryaa markas maamulaha iskuulka Ahmed Haaji sababtoo ah in maanta heerkan soo gaaro sababtoo ah maanta ina heerkan soo gaar aa ku dhirado qofki ugu dhirigeli waaye
meel kasta ay joogan waxaan hambalyo khaas ah siinaya ardayda maanta halkan ku dabaal degayso oo ay madashoodu tahay
in ku badan 2000 oo arday iyo kubati macad ka tan iyo markii la aasaasi